Rida 254 Nana Nana Nanani Calma Vlogs.
Arambe Arambe Itambe neno la Yesu je. Arambe Arambe Itambe mpaka tubarikiwe. Ololo litambe mpaka mashinane. Ololo litambe mpaka tubarikiwe.
Aya hey, aya hey, 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 hey. Aya hey, aya hey, aya hey, 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 hey. Haijalishi eti kaliba gani, uwe tajiri ama waju akali. Doesn't matter eti kabila gani, mtaita ama mtali. Ili neno la nishangaza, yeah. La nifanya ni go crazy, yeah.
Aha,
neno moto kuliko nare. Dawa ata kuliko dakitare. Uliza eko mtu wa madhare. Hakuna mbegu kama kanyare. Neno litambe, neno liende.
Kifikie kila mse.
Itangaze o rakata.
Vijana pia na waze.
Samba e kama ruma aye.
Mbegu ni tubiringike.
Rida 254 gamma flux.
Take it to the old nation. The old nation.
Litamba yetu kataho mpaka kijiji. Ongwaro kwa mashabiki. Kwa hao adi Mississippi. Litambe, litambe, litambe. Toka taho mpaka kijiji. Ongwaro kwa mashabiki. Kwa hao adi Mississippi. Litambe, litambe, litambe.
Arambe, arambe. Litambe neno la Yesu je. Arambe, arambe. Litambe mpaka tubarikiwe. Ololo litambe mpaka mashinane. Ololo litambe mpaka tubarikiwe.
Na Miss PF nimesisulia bit. Nishafika ndana ya nyumba washa feel the it. Kama nare mashinani injili ikatambe. Ajali shikauna nikone kwa ready au kabambe. Ina manda iti na pia wale wakipande. Pull up DJ go by the name Breeder 254. Wana shanga vile na wakone kakile mwona muende. Mina simama na Yesu saki vitu za rende. Check vile na umada na freestyle kama iko dida. Mini go get us inapata kalupida. Check vile na kakangu muka KDF. Vile nimezigo kila mali kama CDF. Mina Yesu watwezi tokana kama junction. Situna resist dambi kama opposition. Sini kama kona movie ya Rambo bila action. Breeder yondo jina nilipewa. Sima fans wame nikubali kama mlevi na kulewa. Kama mlevi na kulewa.
Arambe, arambe, itambe neno la Yesu je. Arambe, arambe, itambe mpaka tubarikiwe. Ololo litambe mpaka mashinane. Ololo litambe mpaka tubarikiwe. Arambe, arambe, itambe neno la Yesu je. Arambe, arambe, itambe mpaka tubarikiwe. Ololo litambe mpaka mashinane.